Exclusive from ZambianMelodies.com.
Keep it up. Chimu Dapa.
Avanzas.
Agako.
Hello, my boo-boo-be. Fukate kumti mafanshi. Palondina vena singo ichaidi Simon one back in a potfa. They are preparing me up. Put on your makeup. Pantu na na popoka. Uwebeleli mama kuchana. Kashata kapondo na kapopoka. Hey, manama letu seka bete. Ha, na manama leti na tita palo kotu kafika kabete. Wote wa mulomo. Uwebebebe kome mbeba na baba mulomo. Lelo ni lelo wo. Chimo paka chili lelo. Nemwino wakunji pikilo mkoyo. Ifisa shine ntoyo. Wani makolopa wonsenge chikolopo. Shubi maimulo mometi. Umewe wa mdalati. Kale kanume ndo kateme no kutuma foni. Pakati kamushigu. Kali lava na nkwelelo. Wala fika wali mushila. Umewe fwema kucha ume. Fwe mpalume la kupala mina kufika. Nangana mapongoshi. Fwema kucha ume tulaisa. Fwebe neva nondo. Mukashina katondo. Mwebe neva mpoto. Teke ni pwefya kuteka teka. Mwebe neva nondo. Mukashina katondo. Mwebe neva mpoto. Teke ni pwefya kuteka teka. Mwebe neva nondo. Mukashina katondo. Mwebe neva mpoto.
What done to me? Cause I want everybody to see that you and I were meant to be. Keep on calling my name. Let everybody know. Tell them that we can never fall apart. I'm here to stay. Not going anywhere. Nakusha mami tuka papa na fe. Konse kukaya. Nanevo konkaya tu sisha. Ema malu palo beba kumule filamba. You and me.
Malelo na sumina ubebi atituleisa. Ubebe
fwema kucha ume. Fwema palume na kupala mina kufika.
Ubebe
langala mapongoshi. Fwema kucha ume tuleisa. Fwema neva nondo. Mukashina katondo.
Mwebe
neva mpoto. Teke ni pwefya kuteka teka.
Chimutapa. Baby, wewe basebele kuna pone nipe. Kalumi mpalume ndi mushila yote jibe. Ulingombe tetin kuna leti apa no regret. Lisha moku palusha webo, are you ready there? Thinking of kiss ya pabwinga njele silly me. Shpelebe shasha ndi pabwinga wani killing it. Prolela kula shupa koli muma baby boo. Delumbo njebele koba noko amaring you. Deva java umaba fushef ya kulanda ifi. Nalande zinap nefwaika fetu tampe baby. Wisakama napa fionji kala nalikuwa ya love. Ake anka kusunga na lesa above. Akubulo kwishive wenga nali ejibu. Akubulo kwishive wenga nali ungrateful. Amalumbo kuliba she yesu he chose you. To be the mother of my children I'm grateful. Bano nuba na mayone chumfuila ba. Koka mafunde nubutishe chonshila. Pato nalifika paluba full one day. Perfectly made for me only one day. Insaza pamezo pobe nini kendo. I'll fight for you nshakawe kokembo. Vision clear and I'm on no na microscope. Nasuka na kwata scope.
Fwema kucha ume. Fwema palume na tupala mina kufika.
Nagako.
Nangana mapongoshi. Fwema kucha ume tuleisa.
Nangana vina.
Fwema neva nondo.
Fwema neva nondo.
Mukashina katondo.
Akatondo.
Fwema neva mpoto. Teke ni pwefya kuteka teka. Fwema neva nondo. Mukashina katondo.
Fwema mpoto.
Inondo koshibe mpoto, tuleiso koshi yo.
Zambia.
Been so crushing.
Acha.
Been so crushing. Oh, yeah.
Koi koi family.
Oh, yeah.
Young Maya.
My name is Chilewanu.
Avan Sans. Mr. Singo Imisaitia. One Mark Potek. Mr. Potfo. AC Simon. Trigger Mazali. Sadel. Mwana Choda. Mwana Lisa. Chim's boy. See Mumba na zamani zim Davis. 44G Music.